This is one DJ you don't want to fuck with.
DJ Ricky 254.
The DJ who's got that party turned to a crime scene. Because the ladies have been fighting over him.
Mixtape session. Tearing it up live. Live. On the ones and twos. With DJ Kalonji.
Kila kigonga mohoni na ambulia sifori kumbe mapenzi yame update wana me analogi sidigitali ukuna vunja meno wazangu wanatumia meno anamwita shem na anampa game kuchuteme kuwa fashion akisema yupo single anakudanganya squeeze si mioyo tu hajibanda mazina danganya squeeze wana pero handsome na misura ya baba hapo nipo napata wazimu vipi beki zitakaba squeeze wanapenda wana gym na mimi namba saba hapo nipo napata wazimu vipi beki zitakaba acha niwe acha niwe acha niwe
DJ Kalonji.
Get up, get up, get up.
Jaja, you put the jaja. Jaja, you put the jaja. Jaja, you put the jaja. Jaja, you put the jaja, baby. Jaja, you put the jaja. Jaja, you put the jaja. Jaja, you put the jaja.
I swear your love give me fever. All the time you come, I done the shiver. Now you be the one, just believe her. La diva, my diva. Oh, you turn Batman to Zina. With your sexy body, Carolina. For your love, I go fight like John Cena. Atakama ni kiongu kusina. Kupe kila kitu, baby. Uchana kwa siku, baby. Tufanye mavitu, baby, mavitu. Kupe kila kitu, baby. Mchana kwa siku, baby. Tufanye mavitu, baby. Vitu, baby. Sata kiss long na po wine.
Jaja, yo puti jaja. Jaja, yo puti jaja. Jaja, yo puti jaja.
Pachinga.
Uoni ushamba, uoni. Uoni ushamba. Pesa ya kulipa gesti unayo. Nyumbani familia inapiga miayo. Yanafurahisha ufanyayo.
Hii ni shamba.
Inapoa kudada deki. Derewa ubakaki kubateki. Etikiza pesa iongezeki.
Hii ni shamba.
Yupo kitandani kajilegeza. Uminisha jipaka vya kuteleza. Eti baby loo simba wanachenza.
Hii ni shamba.
Hazibandi materio. Kuto na like picha za makalio. Vya wenzango sijipe matamanio.
Hii ni shamba.
Ashura wa magala. Una pakula pakula la. Kome tindefu picha za kajala. Huo tunaita.
Hii ni shamba.
Uo ni shamba. Uo ni. Uo ni shamba. Uo ni. Uo ni shamba. Uo ni. Malegendi si wamerudisha vita. Wanaofia eti jesha na wapita. Bila sababu wananikunjia ndita. Kata hili galagaze. Alina meno elo simbaze. Dikila demu lazima litangaze. Uo tunahita.
Uo ni shamba.
Hivi dunia ndo ipo kikomo eh. Manaji wa ganga wanapiga promo. Hadi inza wanapeji za kujipigia domo.
Uo ni shamba.
Amepanga chumba kwa pengunguti. Yupo mbezi kwa demu pesa ta. Nipaki kupika kibuti.
Uo ni shamba.
Konda wa dala dala. Menipitisha batimbaya nililala. Unataka lipete na nibuzara.
Uo ni shamba.
Uo ni shamba. Uo ni. Uo ni shamba. Uo ni. Uo ni shamba. Uo ni.
Uo ni shamba.
Kaja na vumbi uso umefubi.
Anadai kabaka buda. Anasema na uri ya
upongi. Uo ni shamba.
Nataba, nataba, kuishi upole wako na heshima yako. Wazazi wangu wamekusifia sana kwa tabia yako. Sura yako ya upole inanivutia. Shepu twiga mwenda pole najivunia. Oh, tupeane mapenzi iwachome, na kama namba waisome. Hata tukigombana wasione, washike jembe wakalime. Mapenzi mazuri wakutane wawili wanopendana, sizidishe washauri watasababisha tuje kugombana. Aye.
DJ Wiki 254.
Angalia shepu.
Aye.
Kawe masepetu.
Aye.
Angalia jicho.
Aye.
Amisa mubetu.
Aye.
Karangi kake.
Aye.
Elizabeth Maiko.
Aye.
Yani we mrembo.
Aye.
Wallahi nachukua jiku.
Mindo wangu wanilele.
Uganda has fresh when Nigeria pato. Turi barongo pato waswa yanze kato. From Lagos kila Kampala to Wapato. I want to see my rust baby swining wato. Ayagalaba raps to the Rio. Echirala you judge money zenye niyo. Mami yo, I love the way you shake your body yo. Hey, yo there is a nice time my money yo.
She was in love with a rasta.
Oh move what?
She was in love with a rasta.
Oh move what?
The girl fell in love with a rasta.
Oh move what?
She love it clean and fast.
Are you lying?
Turn the lights. I know you love me, and the love is true.
kondina. Baby, on the kuhole, I will die for you. I swear, who sent you shwena?
Vimbele, mbele.
Oh, wana piga.
Kelelelele.
Eti kujifanya.
Vihere, mbele.
Kwa sisi ya watoweza. Oh, baby.
Vimbele, mbele.
Pale tantarira.
Kelelelele.
Wanuk nuko, baby.
Vihere, mbele.
Kwa sisi ya watoweza.
And I want them to know.
Oh, yeah.
Hey, hey, you're the one I love.
One and then no.
The one I want.
I want them to know.
Baby, yeah, yeah.
Oh,
you're the one I love. Yeah, yeah. The one I want.
I saw one baby, one. Oh, you're one baby.
Drop it down, baby.
Show me a one to see. A little chocolate, mama. I saw one baby.
You should get to
drop it down, baby. Show me a one to see. Alichokupa mama. Yeah, penzi ni shere, penzi pia vita. Tugombane tupatane, siri yetu ya ndani. Eh, aga nikume stare, ni vitu vya kupita. Hasa visi kuchanganya, kanichosha mamani.
Shingo tiki ya kiti Diana. Kiono nyingu ndisi banana. Nana, oh nana. Kicho kama kaslok malijwana. Yuma mifuko fuko amejazana. Baka kumchit na sema apana. Apana, oh apana. Yani kama maki ndizia nato iparamia. Oh mama, unapeta kidanki kila tawi ya natalia. Oh mama, kama nafungu anati ya kikachikia. Oh mama, namli ya mkuya atia, taenda kuwa jipia. Oh mama,
oh sisi, bake go sisi. Oh sisi,
oh sisi.
Take it around the world, give you all that you treasure. Read, read, set, and I'm not in.
Fire,
baby. Baby, how you want it now? How you want it now? My darling, how you want it now? How you want it now? Cause I can see me and you for riding. And just the way that we are vibing. And this is love, now nothing excited. And none of them can ever fight it. Me and you colliding. Just the way that we are vibing. And this is love, now nah, 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 and none of them can ever fight it.
Mingle, 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 mingle. The way you are pump, pump, you rock my world. Let me give you all the diamonds and pearls. Take you round the trips all around the world. And baby girl, cause me love your body structure. Let me apply upon you like a contractor. Give you all the stats like a gym instructor. Climb your body like a big tractor. Baby, cause you're physically fit. Me love it when you jiggle, jiggle, jiggle.
Yeah, well. Oh, na, na, na. Sometimes what you dream can be receiving. Now wezi kuvuna usichoki pana. Thanks God for giving. Yeto sikuwa na umeme wala kebo. Inzi moja t-shirt na yebo. Iti leo na miliki lebo.
Lebo kune genji lebo.
Siku zote kisicho kuwa kita kufanya uwe ngangari. Hata mwanga uwezi kumbiwa. So ishi nao kwa tahadari.
My sister
easy shape wananunua. Pambana upate salari. Ina usisa hau pesa maua. So kikosa hata usijali. Walo kwa wanangu wakita. Nye ndo mnanunua CD. Tulo kwa wanaki wa Insta. Unafanya niongeze BD. We love kwa master na lita. Mlinifanya sirazi ziki. Olo
jina ngumu nilizopita. Mkanipa na jina mkasema ni itwe.
Kone boy jeshi.
Na siku hizi wananita tembo.
Jeshi. Tawe ni jeshi.
Yani kama
Na mini Mungu yupo tena, naongea naye, japo sisi sauti yake. Nikianguka nitainuka tena, so usishangae wewe Bwana aso peke yake. Cause I know
unapokiokota ndo kacho kutuza
kile kama.
Happy is your love for me. Iyo mwunze sinzu yaza. Baby you're sweet like a pineapple.
Oh Kali,
I took a bite and I fell in love, yeah. Would you call me honey? Yeah, yeah. Would you call me baby? Baby love. Would you kiss me daddy? Baby,
you're my auntie.
Iyo mwunze sinzu yaza. Baby you're sweet like a pineapple.
Oh Kali,
I took a bite and I fell in love, yeah. Would you call me honey? Would you call me baby? Baby love. Would you kiss me daddy? Baby, to my addiction. I'll be here for a good time. A good time. I can stay for a long time. A long time. When you move to the left, I go to the right. I go. Turn around, baby. Let me know. Baby, take it slow.
You're like an angel from heaven.
If you want me, let me love you.
You got me dancing in the rain.
And sounds lose on the baby. Give me love, yeah. Do something. One time for my baby love, yeah. Do something.
Yeah, yeah, yeah.
Yeah. Ivo ni gusa bila koni kamata. Tulive nana mama kama kapa. Changu chako mikasa sukasa. Girl, you better than them. Ivo ni gusa bila koni kamata. Tulive nana mama nikama kapa.
DJ Kalonji.
Upendo wako umenifaa. Ni maradufu. Yeah, yeah. Uwepo wako umetawala. Nikiwa peke yangu sijakamilika. Hata mipango yangu inavurugika. Hakuna nezidi kwako mama. Uya mapenzi yako bara. Umenifanya nijione bora. Bila we misi wezi ngara. Hakuna tena zaidi yako mama.
Uya
mapenzi yako bara. Umenifanya nijione bora. Bila we misi wezi ngara. No, no.
In case you don't know,
nitacheka nawe, nitacheza nawe, nitaimba nawe.
In case you don't know,
nitalinga nawe, nitakwenda nawe.
Ineza kwa fresh kauna time tuende mali out. Au okay, kena chosho si mind neza kaa kwa couch. Nitrye kukuimpress ata smile baby angalau. Na tunatesa it down tunairun walai. Maheto na kesho akitrye kubring lover down. Usikuwe na pressure sit down let me run my mouth. Isikuwe gopeshe ki sound kama wedding vows. Tumie location nuka mali pia to lounge. Night kwa special surround sound movie loud. Do be loud see wa loud ata bila party.
It's a party for two.
My mission is to always stay true. Live to see my dreams come true with you. Ooh, 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 ooh. I smell the wine on your breath.
You motherfuckers
you
can't be like me.
By yourself for me.
You got to resist.
Yeah, shit.
Oh, you boy, boy.
Ponde boy.
Chuku chuku ni soso mole. Mina ninginia. Komarati ni popowe.
On the beat.
Kiru chungu. Nipete na baba ni uwe. Mina kuzimia. Sizinguwe unisumbuwe wewe. Mapenzi yetu ya mimi na wewe tu. Usisikilize watu wananongwa mbaya.
Kalonji.
Usiku nipe shoti ama ishike magoti, nileweshe mkomboti. Mimu zako imesha mkolea, my baby boy. Ukienda zako minta nyongonyea. Mimu zako imesha mkolea, my baby boy. Ukienda zako minta nyongonyea.
Baby unapenda vya giza giza kama ujanizoe.
Achagi waliza
mbe manara haya kuingiza, ujue inapotokea. Unapenda vya giza giza kama ujanizoea.
Mchidi walizambe.
Mama unafanya tembo kutuwa nadindisha mkonga. Wando kiboko ya warembo, wale wanaojipitisha vitonga.
Kawasa kidaktari anionesha livyofundwa. Sagia kachiri achanita na itika. Kani asi ambali uziongeza dakika. Hapenda gitupo ndani niogope kudeka. Ubala kisomali laniweka kwa chupa. Jicho lake kagololi na unamwanya kiteka.
Kalonji.
Wambie wasotaka iwe kesi, hapa no entry, funga geti. Wambie tuataka relax, chapati ni kali nimeridhika moyoni mwangu, mwata nifanyie.
Ika hasa wana, ika Kenya nguzi. Ika zero zero wana, ika ngozi lake livyo laini, pozi lake nalo thamini. Wakaji tobo wakipini, mshua huyu mtoto wa mujini. Nikazuri kasupa kinege, jicho lake lanipaga dege. Alafu kana misuka ya genge, natamani kanipe ni mege. Nakana vyo dondoka, kamenjaza bezi twitter, bezi twitter. Nakana shoboka, nikikaona kakipita. Aki sister, aki cheka na mwanya, sijui ni kusudia nafanya. Nyuma na voita wanya, nikipiga miluzi anankaya anadeka. Nikimwita anadeka. Akipita anadeka. Eti anadeka.
Nakupenda tu. DJ Kalonji.
Kweli mimi nakuhitaji tu. Basi nielewe, nikwambia nakupenda sana. Tena nielewe, nakuhitaji mama. Wewe unajua hisia zangu, maridhia moyo wangu. Wewe ndo thamani yangu, maridhia moyo wangu. Na nikukosa nikara. Nani kukosa ni bala. Basi tulia na mimi.
Nadia
Kalonji.
Kamoyo kangu kachoyo, kila kwako nimetulia. Nairobi mpaka Bagamoyo nataka kunichumbia. Sasa nalishwa na vishwa na ogeshwa. Tena nalindwa na pendwa yule si wa kuficha. Picha kule kule, patapata tabu sana.
nakupenda sana. Hakuna pingamizi kwetu, hakuna marama kukwetu, hatuna maneno kukwetu, tunapendana kikwetu. Akata moyo kangu nijipe, nijipe, ukinipenda sana nijipe, nijipe. Akata moyo kangu nijipe, nijipe, ukinipenda sana nijipe.
Oh, na, na, na.
Nijipe.
Mimweza kuna wezaka kupenda sikatai kweli. Ndo shazama usinipige kipapai. Miyapo kwako shabwaga moyo usiurahai kweli. Ndo shakwama unachotaka sikatai. Najua bado amini hayo yamekuwa.
Macho yaona hayana pazi ya mama, na moyo unapenda
DJ Kalonji
kikutan. Uwache waseme wanune wanunani, wakija wateme wamie kwa mwenda. Hata wakiwa matajiri wenye viwanja vya mji, wakumonge chipsi kato.
MC Vasai hapa. Namzungumzia Uncle Styles mwenyewe, yule ambaye alikuletea binua, akakuletea wangere, na sasa hivi ako na bonge la ngoma, yani bonge la hita. I love you. Sikiza hii. Is a big jam, is a big hita. Hii itasumbua sana, hii itakuwa mbaya tena sana ndani yake. Let's go DJ.
DJ Ricky 254 0746 127606.
Iki mama sana sema mufa ya.
Hey, macho yaona hayana pazi ya mama, na moyo unapenda hisia zikikutana. Uwache waseme wanune wanunani, wakija wateme wamie kwa mwenda. Hata wakiwa matajiri wenye viwanja vya mjini, wakuhonge chipsi kachumbali, choma kwa mbali pilipili. Manyatu nyatu waondoe mama, hey, kisha unisifu livofunzwa mama, hey, yeah, yeah. I love you,
DJ Kalonji.
So, when me open me eyes, what do you see in me eyes? Baby, I'm so lazy, I'm so lazy. Cause every day you're changing, you better stop your ways.
baby, I'm so crazy. I'm so crazy. Mkwatako, hano kose nyambako. Kolono zefirako. Kabebebe zebonyo mezako. Mkwatako.
The DJ who's got that party turned to a crime scene. Because the ladies have been saying no.
Sanzoja, uchobera nange, uchochkola nange, akamatopa uchoka fuga nange, bulidako, biyo sanze. Yegum kwano kwenterita, yegum kwano kweni nani 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 kaka, wita yegum kwenji kwenterita, yegum kwenji kwenterita.
Hello baby, African
boy.
Hello
boy.
For you do the way unanizi maga michechetu tuliza akili mentu ukinipa usiku nipe paka kesho 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 hey. One time show me what your mama is ya yeah. Two times I put up my money you
nitaka nigo bebe upembecho kwa
you you know I like it
nitaka tuendeshe utembe kwa migu
you know I like it Niko bebe ubembe ju kwa ju Kino alaiki
Mwana 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 Mwana
She call me on my phone na nakuja gitu Nataka kuja gitu Anajua napika gavi tu special Special for you too Ewe unanizi maga michechetu Tuliza akili mentu Ukinipa usiku nipe paka kesho Kesho, kesho, kesho hey. One time Show me what your mama is yeah. Two time I put up my money You
Nitaka nigo bebe ubembecho Kwa
you You know I like it
Nitaka tuendeshe utembe kwa
Migu You know I like it Taganiko bebe ubembe ju kwa ju You know I like it
I give you everything when I do my things with you
You know I like it
Mash up the place. mash up the place.
Party after party, party after party, party after party, after party after party, party after party, party after party, party after party, after party after party.
Okay, the pregame lit, so we turn up, turn up. Vibes on vibes, yeah, we burn up, burn up. When the party at, I'ma run up, burn up. Going all night long till sun up, sun up. Going off like a rocket launcher. It's the vibe, yeah, you like it, don't ya? Take it, do it for the culture. Pelican fly, I don't like no vulture. I thought I told ya, when I come through, it's over. I'm a soldier, big range like a rover. I'm a roller, big time shot caller. When you see me in the club, you can come holler.
Upenda ni vitendo, si maneno maneno. Yo nakupa kitengo, kwa kufika malengo. Umeziba mapengo, kwa upendo upendo. Ebwana wana zingo, anzeni vikao vya sendo. Maana, mbembo makujuza. Mama, nashukuru umekuza. Chanda, mapete na kutunza. Anamba, moja ote waburuza. Na umesha nizima. Na yo love, mama yo, mama ya. Na yo mama yo. Na umesha nizima. Sayari nge kwita kimondo oh. Na majungu ya kibongo. Na usiyape time ya kutibu wenyongo no. Mana memrembo na kujuza. Mana na shukuru umekuza. Chanda chema pete kutunza. Namba uja ote waburuza. Na umesha nizima. Na yo love. Na yo love. Na yo love. Your love. Na yo love. Na yo love. Na yo love. Your love. Your love.
Mama mo boba, mama mo boba, mama mo boba, mama mo boba.